Ukushona kwelanga ngiyongena emanzini ngeze ngibe muhle. Imfula ngiyoyeqiba embili bemthathu ngifike kuyeqathatha. Ukushona kwelanga ngiyongena emanzini ngeze ngibe muhle. Imfula ngiyoyeqiba embili bemthathu ngifike kuyeqathatha. Imfula ngiyoyeqiba embili bemthathu ngifike kuyeqathatha. Angikhathali izolo ngifikile emfuleni wangakini ngizokweshela. Awuphumanga ukuzokhama amanzi. Walolo kunini wehla wenyuka emcabangweni yami. 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 Ngicabangile mhlawumbe ukuthi ukhathele. Ngicabangile mhlawumbe ukuthi ukhathele.